to take you out tonight, baby. Leo saja ame bless. Cheki kama tini apo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy. Asante kwa heshima na penzi kulilinda. Ninoa mutima wangu, yani toka sijamiliki ndinga. Tunaongozana, akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Popote pale tunatimba. Baby ni woe. Kwenye bahari tukale samaki marina, kapige ulabu tukale dance. Oh my baby, I'm in love. Furai to celebrate the way you whine in a meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine nitake nini, mwanamke kamili meridhia baby. Narisha kukabidhi moyo, shika ufungua mama unitunzie. Tena jeuri sina, umenituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling, inua mutima wangu, yenitoka sijamiliki ndinga. Tunaongozana, akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Upote pale tunatimba. Baby ni woe.